ry'umukatizo, munyanyazi Emmanuel Katiza, ubwiza kwemo mugusha, izana n'abatabandi bona, andeba, akahu, n'umwana yagura abashyirwa babo mu by'inyuma, bamfayira ngo ntibanyita, kandi bahayira umwana wanjye Roland Mugabe, we ni wo bari kurwanaho, hamwe na muto wanjye, buri benda kubita, kandi abintu yagiye no kubabiza isambi ngo naza aza kubabaza. Ibintu shobe ikoreshe. Ibyo ni byo ibintu cy'ikora. Ibyo ni byo kubyo abana bawe bakora, kandi abintu yangambiriweho n'ibigambo by'akarengane. Ariko ibigambo abana banjye na muto wanjye, ibyo ni nawe ni musaba gavumenti, iyo ari kubasanga imirimo ngo babarinde, nabatuganisha, bakine tubamukorere kandi nubwo ari kubyo batabashangire mu mwuga ni abatuyeza kuko hafi abagurira abatuba izo bagwa yagwisakagwe ya leta abana bamwe babajya mu rutoki abatabanye n'izo mwana bazumvise batema batema umugisha ubwo barukaya babategereje ngo wenda bamukene kandi hamwe n'akavuduko kuko abakwatamo